Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanye shuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mujye no kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero koko. Leta y'u Rwanda yazamuye imishahara y'abarimu bigisha mu mashuri yayo ku rugero ruri hagati ya 40% na 80% bikurikije impamyabumenyi ya buri mwarimu ugitangira akazi. Imishahara y'abakozi b'amashuri ya leta n'ababungirije, imishahara y'abayobozi b'amashuri ya leta n'ababungirije nayo yazamuwe. Iki cyemezo kizatangira gukurikizwa mu mishahara y'uku kwezi kwa munani. Ntabwo nzi igihe itariki abarimu bazahemberwa hari ku bwongubwo. Reka tuvuge ko bashonje bahishiwe mu minsi nka 27 gutyo iri imbere. Mwebwe abarimu rero by'umwihariko, namwe mwese banywanyi b'Ijwi rya Amerika, mwabyakiriye mute? Murabivugaho iki? Umwanya ni uwanyu. Hanyuma nyine nari nasabye abarimu kumbwira nimba koko babishaka kuza kuvuga kubibareba. Nuko hari umwe witwa Nyiribambe Placide David, turi kumwe kuri telefone, ni mumumpe hanyuma baramumpaye koko. Nyiribambe
karame
urahura komeye
neza Kamirindi,
birashimishije ko wanyandikiye rwose kuri Facebook uti ndi umwarimu. Urumwarimu mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro. Wigisha hehe?
Nigisha mu karere ka Nyamagabe.
Muri mu ntara y'Amajyepfo.
Mu ntara y'Amajyepfo.
Waba uri no mu masendika cyangwa urumwarimu usanzwe?
Nta sendika mbarizwamo. Urumwarimu usanzwe.
Nimba taribanga rero ntuvuga umushahara wawe wose uko wakabaye, ariko umushahara fatizo wawe ugitangira akazi, kuko ndibwira yuko ubu ngubu ushobora kuba ufite ubunararibonye ukaba warongereye gakeya. Mbere umushahara wawe wifatizo warangaye ugitangira akazi?
Ugitangira akazi ni imyaka ya kera kuko ufite uburambe. Icyo gihe nahengaga amafaranga 2026 mu mwaka w'2008.
None se ayo ngayo niyo wafataga mu ntoki cyangwa ni mbumbe? Bakuyemo imisoro n'ibindi
n'ibindi.
Ugasigara na 26?
26.
Ubwo se yaragutungaga n'umuryango wawe?
Icyo gihe nari nkiri umwana muto yandangije amashuri. Ayo mafaranga ugereranije n'uko ibiciro byari bihagaze icyo gihe hari icyo yari amaze.
None rero ubu ngubu babongereye, hari ubwo baherukaga kubongerera, mbese ndavuga gufata umushahara w'ifatizo bakawongera, byari biherutse mu Rwanda ku barimu?
Ku barimu bagiye bakazamura, kuko nk'ubwo navuye ku 2026 ngera ku 2044 nza kugeraho mba mu bakozi ba leta njya mu bikorera aho ndangirije kongera ubumenyi mu mashuri yisumbuye aho gake gake yangaruka gusaba akazi leta byagiye bikorwa n'ubu ngubu karayo twabonaga yitwa 10%. Umushahara wagiye uzamuka.
None rero ubu ngubu bigomba kuba ari bwo bwa mbere leta izamuye umushahara wa mwarimu kuri urugero 40% cyangwa se kugera kuri bamwe 88%. Ni ukuzamura umushahara cyane.
Ye kuva nagera mu kazi ni ubwa mbere rwose bibayeho kuzamura umushahara kuri iki kigero rwose byadushimishije cyane.
Wabyakiriye ute rero?
Je nabyakiriye neza cyane. Kuko nanjye nari ndi mu tundi turimo ubwo numva mugenzi wanjye arampamagaye tete wamenye ibyabaye. Numva ngize ubwoba ati ni ibiki tibyabaye ibintu ni byiza cyane tibyabaye tibiki se ariko batwongeje tikagira inkuru timbonye mesaje titurutse kuri Twitter timbonye notification ya Minisiteri y'Uburezi ko batwongereye umushahara ku kigero cya 40%. Na bagenzi bacu ku kigero cya 88%.
Mu magambo make byabatunguye rero.
Ndamubwira ati uragira ngo unyumve kuko ari umuntu tuganira cyane dutera urwenya tubwiragira ngo unyumve. Ariko nyuma njya gukurikirana ikiganiro PM yari arimo agirana n'abagize inteko ishinga amategeko.
PM ni ukuvuga Minisitiri w'Intebe.
Minisitiri w'Intebe.
PM bivuga Prime Minister mu Cyongereza. Minisitiri w'Intebe nuko.
Numva nawe abikomwejeho ndavuga ati koko bya bintu nibyo.
Byabatunguye rero usibye nyine kubanezeza byanabatunguye uko nkurikije uko ubwo mwabaje kubigira urwenya.
Usibye kutunezeza byanadutunguye kuko twari twiteze ko wenda buri mwaka twahabwaga 10%. Ubwo nibyo twabaga twiteguye kumva birenze uko twabitekerezaga. Ariko hagati aho sinagumya no kubivugaho nabanze gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu Paul Kagame uba watekereje ku buzima bwa mwarimu kugira ngo nabashe gutera imbere akora akazi neza n'ireme ry'uburezi rizamuke.
Yego ubu rero urumva ugiye gushyiramo umurava. Yego ndahamya ko n'ubundi wari usanga umurava ntabwo ari ukuguhinyura, ariko rero urumva noneho ko kubonye agahimbaza musiki ku buryo mbese biguteye izindi mbaraga
cyane rwose.
Placide ndagushimiye cyane.
Yego murakoze ijwi rya Amerika.
Yego Nyiribambe Placide David rero twavuganaga uri Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Umunsi mwiza
kuri twese.
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turaganira ku cyemezo cya leta y'u Rwanda cyo kuzamura umushahara w'umwarimu wa leta ku kigero kiri hagati ya 40% na 88%. Kuri telefone dufite Siriro Muvunyi na Rugwiza Ngoga Janvier na Munyakazi na Peter Buhire. Tubanzirize kuri Muvunyi. Siriro Muvunyi. Muvunyi. Sinzi yari. Turamubuze gatoya telefone murabyumva zagi. Nuko duhamagare noneho ni Nina Hazwe Adrien. Adrien.
Ciao.
Ura urakomeye.
Urakomeye.
Uherereye hehe?
Uherereye hehe? Mo muri Kigoma mu ntara ya Tanzania.
None se kufite numero yo mu Burundi?
Ni namwe muri he?
Turi ku ijwi rya Amerika Washington. Muri Amerika.
Twereye tu abarundi turi muri Tanzania.
nuko ariko uri gukoresha rero nimero yo mu Burundi
turakoresha nimero y'uwacu nyene cyitwa Adrien
yego hari cyo ashaka kuvuga kuri iki cyemezo cyo kongera umushahara w'abarimu mu Rwanda
abarimu mu Rwanda
yego umwanya nuwawe
yego
vugas radio y'u Amerika mu kirundi kinyarwanda ni nini hazwe Adrien ndumva kizaho yarari
bari tumaze iminsi dutegereje yuko wenda bazakomeza kongeraho rino 10% ariko bisa nk'ari ibintu byaje bitunguye abantu benshi ntabwo babiteganyaga
uri Peter Buhire uri harereye hehe
ndewe mperereye hano muri district ya Ruhango
Ruhango munaho ni mu ntara y'amajyepfo
mu ntara y'amajyepfo nanjye nkaba ndi umurezi mu mashuri yisumbuye nari mazemo nk'igihe cy'imyaka ibiri ariko nyine urumva ni icyemezo cyaje kidutunguye ariko kiranadushimisha ku rundi ruhande twadushimira leta y'u Rwanda yadutekerejeho kuko byari bimaze igihe ari ibyifuzo by'abarezi benshi
wowe rero ni ubwa mbere umushahara wawe uzamuwe ubwo ngubwo
wari uzamuye inshuro ebyiri kuko bwa mbere njyamo bashyizeho 10% ariko nyine ukabona n'ubundi stiri nta kintu kiyongeraho gifatika
kubera iki
urumva iyo ari 10% hakazamo ni no kuzamuka kw'ibiciro n'ibindi bintu ibibazo byazanywe na covid n'ubundi ubona ko nta kintu byamariraga abarimu kandi bakenera kubaho mu buzima butandukanye yaba gukodesha guhaha amatike ukabona ko ari ibibazo bitaboroheye
umaze imyaka ibiri wigisha none kuri uku kwezi kwa munani umushahara wawe uzazamukaho byibura 40% cyangwa se birenga nuko icyemezo wacyumvise ejo nibwo ministre w'uburezi yagitangaje urakeka wowe bazakongerera ngaho wowe ku giti cyawe
kuko urumva ni icyemezo cyaje gisohoka cyemeza ko bafite icyiciro cya kabiri cya kaminuza bazabongeraho 70% urumva nanjye ndi mu iyo kategori ngo niyo bazongeraho nyine urumva n'abandi bagenzi banjye turi mu iyo kategori turumva ko byibuze hari cy'ayo mafaranga ashobora kugabanya kuri kosti twabaga dufite buri kwezi ndetse n'imishinga tuba dufite y'igihe kirekire
nuko noneho rero ukumva biguteye akandi kanyabugabo
ya birumvikana buriya tugira ni n'ukuntu muri sosiyete yacu hano mu Rwanda abarimu badufataga nko kuri imbuga nkoranyambaga ho ni ibintu biri gutrendinga cyane biriho abantu bamwe na bamwe bajyaga bavugira ko barimo ko ari abantu bahembwa amafaranga makeya ko nta bushobozi bafite kandi ni koko kuba leta rero yadutekerejeho nyine urumva ko ari ikintu byibuze kigiye kuzamura urwego twakoreragaho natwe tukagira n'iryo shema ryo ntitugira ipfunwe ryo kwisanga mu bandi bantu tubana muri community
none se wakoze akantu k'ikirori Peter
kirori nyine urumva nge uno munsi nari twari turi no mu kazi twari turimo duhagarariye ibizamini bya leta n'ejo twabyumvise turi mu bizamini bya leta ariko nyine tumaze gusoza ibizami amakuru niho twayamenye nka mu masaha 11 ntabwo twe twari dufite amatelefone ariko twarabimenye nyine ubona abantu bose barishimye muri rusange ubona yuko buri muntu wese ku isura ye afite ibyishimo
Peter ndagushimiye cyane
murakoze ijwi rya Amerika turabakunda cyane
akazi keza
murakoze namwe
nk'uko Peter bivuze rero ahangane ku ijwi rya Amerika koko ni ikiganiro muri isanga turaganira rero ku buryo mwakiriye icyemezo cya leta cyo kuzamura imishahara ya mwarimu wo mu mashuri ya leta kuri telefone dufite Rugwizangoga Janvier. Janvier.
Ndabumva neza Thomas Kamirinda.
Urahora ukomeye.
Murako cyane Thomas.
Nuko uherereye he ngubwira abandi bumva ijwi rya Amerika.
Nerereye mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu majyepfo ko ari hagarira.
Mu karere ka Ruhango.
Eh, nawe uri muri Ruhango.
Gusa nkabamvuka mu karere ka Karongi.
Karongi ho ni mu burengerazuba.
Umurenge wa Murundi.
None se uri mu Ruhango nawe kubera impamvu z'akazi?
Aya ndimo kandi kazi gasanzwe k'ubucuruzi. Ariko nagiye nagiye mvuga kuri iki cyemezo kubera ko abarimu baraturerera ndi umubyeyi. Byashimishije cyane. Ahubwo najyaga nibaza numvaga ari ibintu ngiye byatinze kubera ko twari twarabaye banyarwanda iyo byavuye. Ndavuga twarabaye banyarwanda iyo byavuye kubera ko turabizi abarimu abenshi tubanyura imbere turabizi akazi bagera baravunika.
Yego.
Tutabyirengagije ko bari mu bantu bashobora kuba nabo bakora amasaha menshi kandi bitanga.
Yego.
Urebye aho bahera kugira ngo umuntu abe uwe agomba kuba we kugera aho bamugeza aho bifuza kumugeza bagira akazi katoroshye. Icyo ngiwe nishimiye cyane ni uko babazamuye noneho ni ukuvuga batagabongeza twubashyireho 10% twubura amafaranga makeya dukurikije n'akazi bakora. Mpamvu ngiye navuze numvuga nagiye icyo mbivugaho nagiye ngo mbanze nshimire mbere na mbere Leta y'u Rwanda yatekereje kuri icyo cyemezo. Nishimire mbikuye ku mutima kabisa kubera ko natwe numva ko bazaturera neza kandi ntabwo utekereza ku ireme ry'uburezi utabanje gutekereza kutanga ku murezi.
Yego.
Najyaga numva bavuga ku ireme ry'uburezi akenshi numva bidashoboka batabanje gutekereza ku mwarimu.
Niko se Rugwiza ngo gawe uvuze kuri umucuruzi rero aha abacuruzi se ko hari igihe babona imishahara y'urwego runaka izamutse nabo bakazamura ibiciro nawe niko uzabigenza
ibiciro ibiciro niwe uko dukora tuba ugomba kugendera gutanga gushyiraho ibiciro ukurikije ko waranguye.
Aha.
Ubwo natwe tuzamuye ibiciro ntabwo twari twabitiye ngo byaba byaturutse hejuru.
Aha.
Naga kira byatuseho.
Nuko. Ndagushimiye cyane Rugwiza Ngoga Janvier.
Wa kamwe urakoze cyane tuzo abantu bakukibuye.
Gihe nimba bakumva ahubwo abo kukibuye Rugwiza Ngoga arabasuhuza cyane hanyuma hano ni ku ijwi rya Amerika. Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare tumusime Sefu nyuma ye turaza kuvugisha Nizigiyimana Vianney. Tubanze kuri tumusime. Tumusime.
Murakomera bwana Thomas Kamirinda.
Urakomeye nawe.
Urashima ama nk'ibisanzwe n'imisabwa Abdul.
Nuko. Igitekerezo cyawe ni amakuru ni meza kugeza ubu ngubu nawe nizeye kandi ko ari meza.
Kabisa iyo mwumvise ndanumva hari ikiyongereye muri njye. Okay, turase ku ntego none.
Turase ku ntego rata kuko nicyo nange naje kukubwira.
Ngiye nkimara kumva yuko abarimu bongeye badashara ni ukuri byanshimishije. Byajyaga bitubabaza kumva umwarimu ndakeka ari we muntu wahembwaga amafaranga makeya kandi buri umwe wese yanyuze imbere ya mwarimu. Tuzike tubagaho kumva nk'umuganga ararusha umushahara mwarimu kandi umuganga yanyuze mu maboko ya mwarimu. Nge byanshimishije ariko ntago biraza neza kuko byakabaye byiza ariwe umwarimu ariwe ufite n'umushahara mwinshi kuruta undi mukozi kuko buri umwe wese yagiye anyura imbere ya mwarimu. Ariko nabyo reka tubishime, tuzareba uko bizagenda bigenda nabo bazabatekerezaho.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika nanone duhamagare Nizigiyimana Vianney. Nizigiyimana.
Ndabumva.
Urahura ukomeye.
Ego ndashima.
Uri mu Burundi amajya hehe?
Njye muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura.
Icyo iyo uvuze Bujumbura niyo twita Bujumbura Rural.
Ariko ni Bujumbura Rural baragakuye ko.
Yego burya ariko akabaye ntikabura gukomeza kuba. Nuko igitekerezo cyawe rero
ashaka gushaka gushima nishimira nikayo kwanda afashinge ngo ku dogeza gashara abigisha ko tugiye kuraba umwigisha umuntu akomeye cyane kuko niwe afasha mu iterambere yo kuko mu gihe umwigisha atereko arakora yego nicora kuko nta nsazi ngeze uboneka bitwara igihugu nuko yuko aba bose batwara batwara kwa mwarimu kibitwara mwarimu akwiye gufatwa neza akwiye gushimirwa kuko niwe ahanini akora akora bigashima kugira ngo igihugu kibandanye kibaho.
Ese mu Burundi ho wamenya leta iheruka kongera umushahara wa mwarimu
ariko nayo ntibiragaragara kuko nibadakubita nta kiyaza ko barindiriye.
Nawe uri mwarimu
ariko muri politiki ariko muri politiki ya leta politiki yakora kugira ngo yaba ukuntu agashaka kumwigisha ko kwisimenyera
niko se nizigimba kuvuga ngo murategereje nawe uri mwarimu.
Ndabikarageza bigisha
ko numva usa nawe hari icyo nkinze. Yewe ndagushimiye. Maze rero ugira umunsi mwiza.
Yego nawe murakoze cyane.
Yego nawe rwose. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga ku Ijwi ry'Amerika. Nyine ubwo turaganira ku mishahara ya mwarimu wa leta yazamutse mu Rwanda, bakazatangira guhembwa iyo mishahara mishyashya nk'uko itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ribivuga. Rero bizatangira ku mishahara y'uku kwezi kwa munani. Murabivugaho iki rero by'umwihariko mwebwe abarimu mwabyakiriye gute? Nibyo turimo tuganiraho. Ariko rero nk'uko mubikurikira nyine ntabwo ari abanyarwanda bonyine tuganira, Ijwi ry'Amerika ni rya bose, abarundi, abanyarwanda, baganda. Nuko niyo mpamvu rero turi kumwe na Eli Lucky Processor, nawe yaduhaye nimero yo mu Burundi. Eli,
sabe
uraho neza?
Turashima.
Aya mazina wanditse kuri Facebook koko niyo mazina yawe?
Oya. Kesi usanga wayahinduye.
Ubundi witwa ndese?
Banyita Elias Nzokira. Elias Nzokira.
Izokira?
Yego.
Uherereye hehe se mu Burundi?
Ndi kumusaga. Yego.
Kumusaga ni mu Burundi, ni Bujumbura nako.
Bujumbura mu Burundi.
Nuko. Igitekerezo cyawe rero.
Jewe kwiyo ngingo ya leta y'u Rwanda yafashwe yo kongera imishahara abigisha.
Yego.
Ingingo yashimishije cyane ntenguruka.
Yego.
Kubera uburezi niyo nkingi y'iterambere ya byose mu bihugu nka byose byo ku isi. Ariko rero muri bino bihugu byo muri East Africa yacu, icyo gisata cy'imbere ntibagishyiramo ingufu zikwiye nk'uko ariyo nkingi y'iterambere nk'uko byari gutegerezwa. Akarere cyane cyane ndaye nko mu gihugu cyacu.
Yego.
Usanga igisata cy'indero kititaweho ku buryo bushimishije, ugasanga bije ya leta gusanga amahera ari gukoreshwa mu gisata cy'indero ku byerekeye inyubako z'abanyeshuri, abanyeshuri baba mu buraro uko bategereje gusaka ntibiri kubera birakoguka nyene igiciro yo cyose ni kubira abigisha bakora wa murimo wo kwigisha kw'abanyeshuri. Ukaca usanga imishahara yabo iri hasi cyane, mbere urabiye nta raporo y'abakozi bandi ba leta ugasanga nibo bari hasi cyane. ukashisanga no buzima uguma buzinda ibintu cyagasanga babigisha ubuzima ntibagishoboye kubaho umunsi ku munsi kuri bwa kuri wa mushahara bahabwa na leta.
Nuko ndagushimiye cyane Elias we.
Yego, ntabwo n'ibi bihugu byacu byari bikwiye kuraba icyo byakora kuri icyo kibazo bakabara abagiza nk'uko leta y'u Rwanda yabikoze cyangwa muntu ntibikaba nk'uko.
Ye, urakoze cyane.
Ndabona mu murakoze.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, noneho duhamagare Nduwimana Renova, nyuma ye turahamagara Akimana Ezekiel. Akimana rero wihanganye, tubanze duhamagare Nduwimana. Nduwimana we? Nduwimana? Nduwimana?
Halo.
Uraho urakomeye?
Ndakomeye kweli ndashimye.
Uri mu Burundi ahagana hehe?
Oh, umaya ndi mu gisagara cya Bujumbura aho bita mu Gihosha.
Yee. Nuko igitekerezo cyawe rero.
Oh, ndiko ndaraba guverinema y'u Rwanda kongera imishahara mu burezi. Igitekerezo navuga kirenze.
Yego.
Turaze ibihugu bitera imbere kubera itabyenge ziba ziri mu ntuze mu gihugu. Bivuga ko abarimu ndiko ndaraba dogira eforo nyinshi cyane kugira ngo bahugure byiza n'abanyarwanda.
Eforo mu Kinyarwanda twavuga ko ari umurava.
Ego. Kugira ngo babongere ubumenyi nyine ndetse neza bukomeye ku buryo bw'uko abana b'abanyarwanda bazisanga ari abana b'abanyabwenge bashobora kugira gukeya nk'ibintu bishasha cyangwa se kugeza ku gihugu cy'iterambere rirambye.
Ye, urakoze cyane. Ijwi ry'Amerika nanone nk'uko twabisezeranye, duhamagare Akimana Ezekiel. Akimana,
ndabumva.
Uraho neza?
Turamahoro, turashima.
Na uri mu Burundi hehe?
Neza neza mu gisagara cya Gitega.
Ye, nuko igitekerezo cyawe rero?
Ikiyumviro cyanjye ni isanzwe no gushima iyo ngingo mu Rwanda bafashe. Tuzahamagarira na leta yacu y'u Burundi yuko nayo yokwikebuka ikaraba icyo yokorera abigisha, kuko mu bisanzwe umukozi abegwa n'impembo. Iyo umudugirije agashahara n'ibikorwa biraheza bikagenda neza, nabo nibarabe barabe uko boraba nabo nyine bakabongerereza. Abona ndahamu iwacu mu karere, yaba mu Rwanda yaba muri Tanzania hose bariko barabadugiriza agashahara, biboneka yuko babona ingorane zihanze abakozi cyane cyane ubukene. Urabona ibintu biguma biduga ku isoko, agashahara rero kakiri gato ujya usanga n'ibyo umuntu ariko arakora bigahita ngo bigende neza.
Yego, ariko rero uri mu rusaku, utubabarire, ntabwo tukumva neza, ubu utubabariye?
Nagira muranyuma.
Ya, uri mu rusaku ho gatoya. Yego, turakumva, ariko urusaku narwo kumva rurakurusha rurarushe ijwi ryawe intege. Akimana Ezekiel, uri Gitega, ndagushimiye. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira ku cyemezo cya leta y'u Rwanda cyo kuzamura imishahara y'abarimu bakorera leta kuva ku kigero kiri hagati ya 40% na 88%. Nk'uko rero mwabyumvise, abarimu baravuga yuko ari ubwa mbere bibabayeho kuba bazamuriwe imishahara kuri uru rwego. Tube twumva ako gatangazo.
Ijya hirya ariko madamu, niki nkwinyegera ariko abanyabugundire ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugu
yego rata uru munyarushangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumurwa mana
shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niyekwe tu ni bugo
ndiyo bugo
kwiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Komba taksi yaje.
Taksi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taksi mwite kuri wa kandi mukayizwaho na
La Belle Volencia Rola.
It's the MP record. Dr. Mash production.
Holy seven. Your smile Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza
Muteza matwira ryijwi rya Amerika nkuko umugabo ari kubivuga ariko akabivuga mu Giswahili munashikiriza sauti ya Amerika ni murumva radio ijwi rya Amerika. Iki cyemezo cya leta y'u Rwanda kikimara gusohoka, icyemezo cyo kuzamura imishahara y'abarimu ba leta, president fondateur w'ishyaka imbera kuri PS imbera kuri Maître Bernard Ntaganda yasohoye itangazo hanyuma agira icyo abivugaho. Turi kumwe ubu ngubu, Maître Ntaganda, uraho neza?
Uraho bwana Kamili Tomas.
Uraho urakomeye rwose?
Ndacyariho rwose.
Nuko nuko. Hanyuma rero iki cyemezo wakishimiye, ariko hakaba n'ibyo ukinenga, hakaba n'inama ugira leta y'u Rwanda. Icya mbere kuki ubishima?
Urakoze bwana Kamili Tomas. Icyo wenda umuntu yavuga ni uko ari icyemezo cyiza mu mpapuro, igisigaye nk'uko twabinenze kandi tubitangira n'impamvu ni ukureba neza niba icyemezo uburyo kizajya mu bikorwa.
Bivuze ko utizeye neza ko leta ifite amafaranga ahagije yo kuzamura imishahara y'abarimu no kuzakomeza kuyabahemba bidahagaze
cyane rwose, kuko urebye uburyo icyemezo cyafashwe mu buryo nakwita bwa politiki, cyafashwe mu buryo bwa hutuhuti, cyane cyane ko nk'uko tubizi imigenzo myiza irebana no kuyobora igihugu amafaranga angana kuriya ashobora kugenda ku mishahara y'abarimu ni amafaranga menshi cyane, yagombye rero kugaragara muri bije ya leta aho leta izakura ariya mafaranga, kuko njye nk'umunyapolitiki nabibonye kandi wakoze cyane mu bintu bijyanye n'imisoro, ntabwo byoroshye ko leta yashyira mu bikorwa icyemezo kiriya itagaragarije rubanda aho izakura ariya mafaranga. Wenda nibacura izindi note nshya, wenda ibyo byashoboka, ariko nabyo byatera ikindi kibazo gikomeye.
Bashyizeho inote nshya se bitajyana n'ubukungu byakunda?
Nirabikora wenda ubwo nirabikora, kuko ntabwo kugeza ubungubu kigaragaza neza aho izakura ariya mafaranga, nk'uko nabivuze ko ari amafaranga menshi cyane.
Hanyuma muri iri tangazo, Maître Bernard Ntaganda uravuga yuko mu ngengo y'imari ya leta harimo icyuho, icyo cyuho kingana gute?
Wenda ntabwo nabishyira ku ijanisho cyangwa mvuge amafaranga umubare runaka, ariko birazwi ko ingengo ya leta y'u Rwanda mu iteka harimo icyuho, cyane cyane ko icyo cyuho uko kivugwa turakizi ni ugushakisha amafaranga y'abaterankunga none no muri iminsi numvise ko byakomeye hari ibihugu bishaka kuvuga mu mazina umunyamakuru urakurikira urabizi bitangiye kugaragaza neza ko bidashobora gufasha ingengo y'imari ya leta nk'uko byajyaga bikora kubera ibibazo leta ifite cyane cyane ibibazo bijyanye no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu hari n'abandi batera intambwe ategeka ko najya kureba neza bitonze ko rimwe na rimwe amafaranga leta y'u Rwanda ikoresha hari uburyo iba yasahuye ubukungu bwa Congo ibyo nabyo ni ukubireba neza kandi muri iyi minsi muri Congo u Rwanda na Congo ntabwo birebana na rimwe rero yabiteye impungenge yuko rwose ibi ngibi leta y'u Rwanda yakoze yo kuva ko ishyizeho uburyo bushya bwo kongera imishahara y'abarimu biteye impungenge
Maitre Bernard
itwereke neza aho amafaranga azava kuko bitabaye ibyo yajya muri wa murongo wa wundi dukunda kwita ko ari tisika
Maitre Ntaganda Bernard perezida w'ishyaka PS mberakuri ishyaka riharanira imibereho myiza ya rubanda n'iterambere mu bwisungane muri iri tangazo ryanyu muranenga yuko leta y'u Rwanda ishobora gufata imisoro kuri iyi mishahara mishyashya ntabwo bibashimishije murasaba ko bitabaho none se amategeko se ntareshya ku bantu bose kubyerekeranye n'ibyo umuntu yinjiza ko agomba kubisorera
aha urakoze cyane ubwana kandi n'ibindi kubaza icyo kibazo reka ngisobanure mu buryo bwa tekinike butari mu buryo bwa politiki ubundi koko umuntu ubonye icyo yinjiza mu mufuka byanze bikunze agomba gutanga umusoro ibyo nihane kandi nanjye ndamutse ifite amahirwe hakajya hariya mu rugwiro kicara ku ya ntebe ya bukunzi yo mu rugwiro nanjye ndumva ntakuraho imisoro ariko iyo misoro nubwo nayishyiraho iyo misoro yajyaho bishingiye ku byumvire cyangwa ku ndanga ibitekerezo by'ishyaka PS imberakuri ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage n'iterambere mu bwisungane bivuga iki nahindura politiki y'imishahara cyane cyane imishahara y'abakozi cyangwa se y'abarimu kuko nibyo kibazo turi kuganiraho ubu ngubu iyo mishahara rero icyo nakora cya mbere ni ukubanza nkatunganya icyo bita umushahara fatizo y'umwarimu aribyo bita salaire de base namara gutunganya umushahara fatizo y'umwarimu
siyo bongereye se
ibindi byose bijyanye cyangwa se n'ibyo mwarimu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo akore akazi neza icya mbere ni ibijyanye birumvikana n'ifunguro ese ifunguro rya mwarimu rigomba kumera gute icya kabiri ni ibijyanye n'icumbi ese icumbi rya mwarimu rimeze gute icya gatatu ni ibijyanye wenda n'ibintu birebana n'amafaranga y'ingendo ni ibijyanye n'ibirebana n'amafaranga arebana n'ibintu kwivuza n'utundi ducogocogo ibyo byose nabishyiramwe rero bigakora icyo bita umushahara mbumbi umushahara mbumbi rero ni ishyaka PS imberakuri mu gihe tutari twajya mu butegetsi nacyo dusaba leta ya FPR nuko mu mushahara mbumbi bagomba gukuraho igice cy'amafaranga agomba gusinirwa maze amafaranga asigaye akaba ariyo ajyaho umusoro ni kuko uko tugira inama ishyaka rya FPR na leta y'u Rwanda
Maitre Ntaganda reka duhindiraho ngaho kuri ako kabaza ahubwo dusimbukire kuri ibi bintu muvuga by'imisoro murabivuga mu itangazo ryanyu hanyuma umbwire nimba iyi misoro nayo uvuga iri mu mategeko iteganijwe n'amategeko muri ritangazo ryanyu muravuga ngo imishahara y'abarimu bivugwa ko izakatwaho imisanzu ya FPR imisanzu y'umutekano imisanzu y'isuku imisanzu yo gufasha inshike imisanzu y'iterambere n'indi misanzu idasobanutse iyo iyi misanzu yose muvugamo iri mu mategeko yemewe n'amategeko
aho ngaho rero niho hari tema kubera ko usanga buri teka ikintu cyitwa umushahara w'umukozi cyangwa se mu kiganiro tuvuga umushahara w'umwarimu hari amafaranga adateganywa n'itegeko usanga bagenda baka umwarimu nabyita mu buryo bwa cyuka urugero hari abarimu benshi tuzi bari mu ishyaka pe imberakuri yo mu yandi mashyaka atari muri mashyaka atafite aho ahuriye na FPR ariko usanga ishyaka rya FPR ribaka umusanzu ku ngufu ibyo bita umusanzu wa cyuka si ibyo gusa hari n'ibindi nabirondoye bijyanye ngo n'umusanzu w'umutekano umusanzu w'isuku ibijyanye n'imisanzu bariya bangushi ni amafaranga menshi usanga leta y'u Rwanda igenda ikura ku mishahara y'abarimu no ku mishahara y'abakozi nabyo navuze ni aya mafaranga nubwo leta y'u Rwanda iri kuvuga ko yongereye umushahara w'abarimu ariko tubirebye neza niba idahinduye ingendo byamera na bya bindi nabivuze mu itangazo ya wa mwami ugabira umuja we akoresheje akaboko k'iburyo yarangiza akamwambura akoresheje akaboko k'ibumoso
yego
rero niba babongereye ayo mafaranga nibareke kubakata ayo mafaranga usanga ari nk'ubwambuzi bwa kiboko.
Maitre Ntaganda Bernard, president fondateur w'ishyaka PS Mberakuri, wasinye iri tangazo uvuga kuri na kandida president mu matora yo mu 2024 n'ubwa mbere ubishyize ku mugaragaro
nibyo rwose ntabwo ari ubwa mbere ahubwo wenda iri tangazo ritarakugezeho ariko ni inkuru yabaye kimomo ahubwo ndatangaye niba ari ubwa mbere wenda wawubizi ariko bimaze igihe rwose kandi ni umukandida yiyemeje kuba umukandida hazinjira amatora umwaka w'2024 yemwe arizeye ko rwose ngize amahirwe nahangana n'umukandida wa FPR Inkotanyi amata akaba yabyara amavuta mpanganye na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame kandi ngo kuko bizashoboka kuko nawe yivugiye ko ashobora no kuzongera kwiyamamaza iri imyaka 2027.
Maitre Ntaganda Bernard, Radio Ijwi ry'Amerika nayo iragushimiye rwose. Muteze amatwi nyine Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Twari mutuganira na Maitre Ntaganda Bernard, president fondateur w'ishyaka PS Imberakuri, ni ishyaka riharanira imibereho myiza ya rubanda n'iterambere mu bwisanzure, mu bwisungane nako mu mbabarire. Turangije rero ikiganiro avuga ko aziyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika mu 2024. Dukomeze rero ikiganiro namwe nshuti mwese uko mungana, inshuti za Radio Ijwi ry'Amerika, kuri iki cyemezo cya leta cyo kuzamura imishahara y'abarimu guhera kuri uku kwezi kwa munani. Kuri telefone dufite Bimenyimana Lambert. Bimenyimana we?
Hello?
Urahura komeye?
Oui. Ego ndakomeye cyane.
Mu Burundi uherereye he?
Ubwo turavugana mbere y'i Burundi.
Hehe mu cyeki mu ya ntara.
Nako ndarakurikirana ijana ku ijana.
Uri mu yihe ntara?
Ubu tuvugana ntuye mu ntara ya Gitega.
Mu ntara ya Gitega mwumva Ijwi ry'Amerika neza?
Umugwa mukuru wa politiki y'igihugu cy'u Burundi.
Yego.
Ubu turiko turavugana, ubu ndiko ndabumva, ngira ngo ibyuma mwoba uri ku buhinga bw'ibyuma, ngira ngo yoba yakosoye akantu kuko mu mitumire igihe karavuga ntabwo twako turabyumva neza ariko ubu ndumva ko umwengo biko biraza
nari nakubajije nti radio ijwi rya Amerika murayumva neza aho ngaho igitega
umuntu umwanya izuma wamenga byagoranye gato kuko umutumire igihe ariko aravuga ibyo yavuga ntitwashobora kubyumva neza harimo ijwi risa n'uko umwengo nicyo itameze neza ariko arasoza ariko araheraheza byagiye birazamwa buhoro buhoro umuntu ajya arumva duke duke kuko umuntu ashaka yumva gukurikirana yabishyizemo ingufu kugira ngo yumve icyo
mu magambo makeya ijwi rya Amerika muyumvira ku mirongo migufi ntabwo ari muri FM
ego
aha nuko bishobora kuba ariyo mpamvu ariko ako kantu urakabwira bankuriye ko mutumva neza imirongo migufi y'ijwi rya Amerika ndaza kukavuga nkabwire abankuriye barebe nimba hari ukuntu kakosoka nuko gusha ku ngingo rero yego ishikiriza igitekerezo cye cyumviro cyawe cyo kubyerekeranye n'imishahara ya mwarimu wo mu Rwanda leta yongereye
ego igitekerezo cyanjye icyo nshaka gushyikirizaho icyo nashaka ahanini guhera nashaka nk'iyo ngingo icyo gihugu cyafashe kuko birabye ubuzima bw'uno munsi ntabwo bworoshye usanga bugoye hamwe n'umuntu ashaka nko gukora nk'ikintu cyashaka kuri kumuteza imbere bivanye n'akazi akora ugasanga biramugoye kuko usanga umushahara bahembwa ari muto rero icyo cyemezo leta y'u Rwanda yafashe cyo kongera imishahara abarimu ni icyumviro cyiza cyane ndetse n'abakega ndazi ko kiba cyabashimishije nubwo ingorane n'ubundi zikigira zibura kuko hari igihe usanga imishahara yadugijwe mugabo ugasanga urabye ibiciro ku isoko ugasanga ni binini cyane kuko bashaka kudugira imishahara ugasanga n'ubundi agiye gusima ku isoko akaguma muri kahanze rero icyo cyemezo icyo cyemezo ni cyiza cyane ahanini intererano yanjye nashaka mbere nkunganya icyo cyemezo
yego
nibure ahanini mu kongeza imishahara abakozi ba leta bategerezwa kwisunga ingene ifaranga ku isoko nk'amadolari cyangwa andi mahera y'agaciro ingene aba ari ku isoko nyine abameze kuko hagiye usanga umuntu yongewe mu ugasanga n'ubundi aguma mu kinogo
ye bimenyima reka ngushimire hanyuma duhe umwanya n'abandi urakoze cyane
murakoze nawe
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga kuri telefone turi kumwe na Twagirayezu Marcel. Twagirayezu we
muraho neza nyakubahwa Thomas Kamirindi
muraho neza nyakubahwa Twagirayezu
komera komera cyane
nuko uri Kigali yego
reka mbanze nkunyuze haka kantu gato katwara nk'amasegonda 10
nta gakiza
nakantu nyine buretse ukumve
ubwo rero wibye umwanya w'abantu b'ijwi rya Amerika ari igihe ushaka kugushimisha
oya ni bose muri rusange nakantu kareba abarimu bose n'ibyishimo biri mu Banyarwanda
aha umwanya ni uwawe
babita tica babita mwarimu barezi bacu tica mesiye metrese samahimba no gusanime utabanyuzeho yanyura he yagana he kwa rimwe mutujijura nako ngako ndagarukira
ese buryo usanga mwe inganzo ku buryo buhambaye gutyo radio ijwi rya Amerika Marcel Twagirayezu sinzi impamvu telefone ye iracitse noneho duhamagare Kwizera Daniel Kwizera
Yes.
Urakomeye.
Murakomeye cyane.
Uherereye mu Rwanda?
Herereye ugahini mu karere ka Kayonza.
Yego. Ni mu burasirazuba.
Nishimye cyane ku bw'icyo cyemezo leta yafashe.
Yego.
Kuzamura imishahara y'abarimu wasangaga mwarimu wahembwa ugasanga amafaranga nta kamara mugiriye bitewe n'ibiciro byari biri ku isoko. Wasangaga ibintu bihenze cyane bitewe n'amafaranga ahembwa, ariko uyu munsi turishimye cyane kuko nibura aya mafaranga azajya agira icyo amarira mwarimu. Ariya mafaranga biragaragara ko hari icyo nibura yamarira mwarimu. Turashimira cyane by'umwihariko Perezida wa Repubulika baba badutekerezaho cyane nk'abarimu.
Ese nawe uri mwarimu?
Yego.
Ko wari utigiye kubivuga?
Yego.
Nuko ubwo rero mu kanya yego twavuganaga n'umunyapolitiki. Abanyapolitiki nibo bafata ibyemezo bakabifatira abaturage nyine bafatanyije n'abaturage, birumvikana. Yavuze ati kuri aya mafaranga ni ntica ntikize kubera ko bazakuraho imisoro myinshi. Wowe urabitekerezaho iki?
Ntabwo njye mbifata nk'uko yabivuze kuko bitewe wenda n'uko umuntu aba abimenyereye usanga ari amafaranga kenshi ntacyo bitwaje. Usanga nta kibazo rwose kiba kibirimo, nta nubwo aba ari menshi ugereranyije n'ayo muntu aba yabonyemo, ntabwo ari amafaranga ari menshi.
Uravuga iby'imisoro n'indi misanzu ntabwo ari menshi ava mbese ku mushahara?
Yego.
Wowe ku giti cyawe kwambwiye kuri mwarimu, ukurikije urwego urimo, inyongera baguhaye yagushimishije
cyane rwose? Ndetse n'abandi bose bagenzi banjye bayishimiye cyane.
Nawe yagutunguye
cyane? Ndetse n'ibyishimo ku gihugu cyane, byadutunguye twese cyane.
Nuko ubwo ese ufite umuryango Kwizera? Kwizera nawe telefone ye iracitse, sinzi ukuntu bigenze. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nuko noneho rero dukomeze tuganire kuri iki cyemezo cya Leta y'u Rwanda mwumva cyashimishije abantu benshi barimo abarimu by'umwihariko nyine. Noneho duhamagare Niyongira Bruce Pascal. Niyongira.
Uri Karave.
Urakomeye.
Bravo Deva.
Uri hehe mu Rwanda ko nduzi nimero ari y'u Rwanda?
Ni Kigali.
Yego.
Icyo cyemezo dufashe cyadushimishije cyane, nta n'umuntu mu Rwanda kitashimishije kuko kitamushimishije. Ubwo ibyazi ntabwo nabaza ahantu yaba yarabikuye. Umwarimu ni umuntu w'ingirakamaro cyane kandi ukwiye guhabwa icyubahiro gikomeye cyane, bakamuzamura mu mushahara ndetse n'ibindi bintu bigenda bimugenerwa mu rwego rw'amategeko ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Twese rero byadushimishije. Abantu bose banyine urabona ko bafite akanyamuneza, buri muntu wese uri guhita akakubaza ngo wumvishe ko umwarimu ngo wamuzamuye. Bumva nyine abantu bose babyishimiye, nta muntu ngereye nagera aho ngo numve iki kintu ntabwo yakishimiye, bose babyishimiye.
Ese niko?
Ariko noneho
niko Niyongira, mwarimu ufite akanunu mu bihe bishize yuko Leta ishobora kugira gutya ikongera umushahara w'umwarimu?
Ntabwo twari tuzi rwose, ayo makuru aje ari mashyashya, ari nayo mpamvu abantu bose byabatunguye. Ndabumva ngo bashyizeho 10% wese ugasanga nawe ntabwo babyishimiye, ukabona ni wanavuga ati uzi ko bamugereho 10% ugasanga umwarimu ntacyo bimubwiye, ukumva ntacyo bimubwiye. Ariko kuri ino saha urasanga abarimu bafite akanyamuneza ku maso, urabona bishimye. Aho ngari no ku mbuga nkoranyambaga hose usanga bose bishimye, nta kibazo bafite. Hanyuma rero ku kindi kintu navuga gatoya.
Yego.
Hariya ni muri Leta, biriya byagenzwe na Leta, ariko noneho Leta noneho nirebe no mu nzego zikorera, abikorera nabo nirebemo kuko naho harimo ikibazo kinini cyane urabona ibiciro byarazamuse abantu bakabara amafaranga hemwe amafaranga kaberwana giye kwera ibintu bidasobanutse kandi urabizi muri Kigali abantu benshi barakodesha muri Kigali abantu benshi nabahaha ahantu bagira abahinga noneho wakubitaho gusanga mu nzego z'abikorera bakora amafaranga make ugasanga harimo ikibazo gikomeye cyane natanga nk'urugero kuba abantu bose bagenda bakajya mu mirimo yabo nuko bafite umutekano uhagije
yego
kuba wakinjira mu nzu y'ubucuruzi ujya mu isoko nuko ufite umutekano uhagije hari abakuyobora bakakubwira uko bigenda wowe wose ni umutekano rero ibyo byose rero kubera ko hari umutekano bakagombye no kureba ku bantu bacunga umutekano ko bari mu bantu muri iki gihugu bahembwa amafaranga makeya cyane ariko
iyo uvuga ngo ni makeya cyane watanga nk'ikigero cyangahe iyo uvuga ngo ni make cyane watanga ko umushahara uri nk'umukiye kigero
urugero nk'abanyerondo njye numva ngo bari hagati ya 35 na 40
ukifuza yuko leta yabazamura ikaba nkangahe
rwose nibura nanone bakagiye kugera urabona hariya muri ziriya nzego z'umutekano haba harimo abantu bafite diporome n'abadafite diporome
yego
bagombye kureba wese kuri bantu bafite amashuri bakagira ikintu babagenera no kuri ba bandi badafite diporome bakareba ikintu babagenera wese ntibabanganyishe nyine ku buryo mbese ugasanga nyine bakaha agaciro buri muntu kintu afite bakagiha agaciro kuburyo nyine bigaragara ko bose
yego
noneho rero ugasanga mu rwego rwa sekiriti mu nzego z'abikorera wese dukuyemo abo bapolisi n'abasirikare usangaho umuntu uhembwa menshi ahembwa nka 55 mu nzego z'umutekano 55 uyu wajya kubara nk'ubu umufuka w'umuceri muri Kigali ugeze ko urangaye
ese
nugura inzu urayishyura iki nazo barebeho mu nzego mu bintu bijyanye no private sector rwose barebeho ndetse rero abifuzeho ngo natwe bagerageze barebeho
yego
gusa n'abandi ubwo nuko nabyumvaga
niyo ngira Bruce Pascal ndagushimiye cyane
murakoze cyane rero n'umutekano
twabyumvise ndagushimiye rwose muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda niyo ngira rero twaganiraga ari i Kigali hanyuma mukanya abamfasha bambwiye yuko Marcel twagira Yesu agarutse ku murongo yari yaririmbiye abarimu ariko ntiyababwira icyo atekereza none bambwiye ko yagarutse twagira Yesu
yego ndakumva neza noneho
ye ushigaje rero umunota umwe kugira ngo uvuge igitekerezo cyawe
bo igitekerezo uruhande rumwe ni ugushima birumvikana gushima ntabwo twabura gushima ariko nanone wajya mu mibare ukabona kwakira urugendo rurerure ku buryo umuntu atatinya no kuvuga ko aya mafaranga ari make
ariko harabayashima
urugero ngo ubuze rwari rwo
ndaguteza amatwi
bivuga ngo mbere niba barahembaga 50 ariko ikiro cy'umuceri kigura 600 ipantaro y'itisi igura 3 uyu munsi icupa ry'inzoga niba mwarimu yageze umushyitsi ari kujya ari guha umwana akazana akamuzanira primusi kuri 670 uyu munsi mwarimu agiye guhembwa 100 ariko ipantaro y'itisi ya makeya ni 270 mitsingi ni 3 umuceri ni 3 inyama ni 500 ubundi rwita ubona ukoze imibare biri guhita bihwaniramo noneho wakora imibare byawuhaniramo ukavuga ngo n'ubundi umwarimu uzarangara gato azisanga n'ubundi akomeje kuba muri bwa buzima yari arimo aha bisaba kwitonda aha ni ugukora imibare gusa
none se ahubwo ubwo ndumva rero hajemo ikibazo cyo kumenya gucunga umutungo
ni ukuvuga ngo ni imibare irabaho naho hatabaye imibare akavuga ngo twongeye imishahara tugiye muri ibi icyo leta yafashije abarimu ni ugukomeza kubaho naho nta kiyongereho kidasanzwe kubera impamvu izo nkubwira niba umwana mbere yarabashaga ku umwarimu yarabashaga kubona umushyitsi afite 200 akamugurira amacupa 3
twagira Yesu ubwo noneho azagura icupa rimwe ndagushimiye cyane igihe kiraducitse reka rwose ngushimire nshimire namwe mwese banywanye bijwi rya Amerika ko mwitabiriye iki kiganiro muri benshi kuri uyu mushahara wa mwarimu murakarama.